impamvu imwe abantu bakoresha bavuga ko batazava mu butegetsi nge niyo nkoresha kuvuga ko nzabuvamo. Bazo impamvu n'ibyo. Impamvu ya mbere nuko mu buyobozi wa excellent leadership mwavuga mu bintu bimwe bikwiye kuba biherwaho, ni ukuvuga ngo ariko umaze imyaka icumi, umaze 20 mu byo wakoze wafashije abantu kuba bazamuka bagakomeza mu nzira, niba warayobowe neza wabayoboragamo, niba ntawe ni ukuvuga ngo wayoboye nabi. Therefore niyo mpamvu njyewe ntakomeza, ntabwo nakomeza kuko naba narayoboye nabi, ngeze igihe nkwiriye kuba ngenda hakaba nta muntu wansimbura. Ntabwo nabikoresha ngo ntabwo nabonye umuntu uzansimbura, ubu niyo mpamvu nkwiye gukomeza. Ubwo ni ukuvuga ngo urakomeza nabi kuko wananiwe kugira uwagusimbura. Ni ukuvuga rero niba narabinaniwe ntabwo nkwiye gukomeza, ntabwo nabihemberwa. Niba ari uko nayoboye neza nabwo ariko abo nayoboye bakaba batarumvaga cyangwa batarashoboye kuvamo gukurikira, ni ukuvuga ngo ibyo bazabona nyuma nagiye is what they deserve. Yes. So, if you don't know, you better check and they get what they deserve.